taarifa eti jiwa lolitupa limekuwa dhahabu. Mjanja maarifa, maarifa mengi, vingi najua kushinda ta vitabu. Nakupa pole kama uliza ndota nikomua shatupa kule yele zamani ulionifanyia sasa vinira kama niko zangu peponi. Yare mabara nishatupia shimoni, tulishamalizana aya sasa kulikoni.
Kituma meseji
mie wala sizioni, ukuku nalishwa kukuku kukuku baby soka sukuku.
Pole pole nakupa pole, pole pole maya pole, pole pole nakupa pole, pole pole maya pole.
Mapenzi ni jembe mwanzangu kavunja mpini, kisa sina do kanipiga chini. Mwanzako mtende na hota tabarini, fundi wa magoli dakika tisini. Pole dia exi na kupa nyepesi, haujapata tetesi, nimepata mlezi wakunibeba nikiumia majonzi. Na kenda leba mtenda na emu penzi, sese vinira kama niko zangu peponi. Yare mabara nisha tupia shimoni, tulisha malizana aya sasa kulikoni.
Kituma meseji
mie wala sizioni, ukuku nalishwa kukuku ukuku baby soka sukuku.
Pole pole nakupa pole,
nakupa pole mwenzangu.
Pole pole mwaya pole,
ukunepewa vinono.
Pole pole
nono,
nakupa pole,
ukunepewa vinono.
Pole pole mwaya pole.
Tulishamalizana aya sasa kulikoni,
kituma meseji mie wala sizioni.